It's a brand new one. It's your boy, it's your Brizo.
Download End of it. WestsideMusicBlog.net.
Mama and the most wanted.
Kwa nukulu na kina mwina spool. And the most wanted. This is suposa kutula. Noboda pasili seto natula. Nikomo kanga baba terela seba upula. So ikeza hivya kaza siya hula. Tikuka wona. Nekele hotai ni baka pao na kukona. Nisimbiko nwa nifuma ni mwa gym. Music ki action. Nine mwini wa film. Sivate oba tiberi innocent. Kono tali mama kesi mwone ni vire cute. Kina yangalisa ofisa fajuti. Kuyo nitisa bali kuti uyo na mfuti. Nisimoro kono na wisa bakali. Kususa therapy na konjiba nikopele. Mwagemu ni kuteka vao pamani. Noti baba mukimu kwa fela wavulikani. Kwa nugina ni usweli mule nengi. No wanda bani vizanga H-boy the king. Noti toto tuba tanga kuitumba. Kakaeza kususa pina pilima wote timba. So kiseo kere nizusa si freestyle. Kumisupeza na nachi janga tuma style. Music is a ninzi va pesro. Tali mamu fola chwale ni magero. Chwale kwanu akuna yaka ni wisa. Esni king ikau fela na vusa. So anisana nina koya kukanana ni banana. Kusiezi fela kuponona. Kikaka iko na goni sikatuma. Iva nalila na mipi angola ni boma. Gana fake nisa kwa financial. Kiko na goni jimela nsimbi kupanga maso. Saku yuwa ni featuring a dismoni. Kumulu mela pini fa MTN momo. Saku yuwa kuto featuring a chesa. Kuto ni Kenya mwage mkuse niesa. Akifachwa lese ni nzwa mudumo. Big out kova ni keni sise mwage mmo. Kuni chinkula music kibutari. Kuto kwa la kukenisa mwateni mali. Fama fanse bali bato kwa le testi. Busy na vipova ola ni wa wai kosti. Minamuli vele la fela with you. My dad's far we gotta deal with you. Kulichaza mina mochela mwamikotana. Fana keni pa mala damu kasha kutundana. Mamusi obo mbeba chezaka. Mwende nina foni kai kutualaka. Anitaipia itani la kunyala. Mwage mnaziva mwela elwa bola. Nisimoro vani viza kala ndanya junior. Kono game yeni la inzikiria. Nizi brown kono hani zubi kwai. No dread fresh inge japoy. Kutichwa nifuma mambo. Obvious pina seke sitinga mwakalavo.
H-boy the king.
What up,
Opperman, man,
another 2022. Crystal Cypher,
Kamufana,
Kamufana, in the building,
Maslang,
Frank Green,
Gentlemen, another Waste Boys production.